So. Um 6 Uhr zu gehen, wo sie bitte, bitte. Isa de lo mira, vato. Jenga lo, san pichu. Usa wan, san pichu. San in pichu. Isa umsa. So, rrrrteke so, 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 so. Sa chu, wo. So, wa. Ay, alara, chu. Sa chum, ma. Ha, ha. Chung, uy, ra, sa, ka. Hang, si, fu, frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr